E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero o te haora, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei e te iwi ko ngā kōrero o te wā, mo te hekenga o Tāmaki Makaurau. Arā ki te hā te pē tuarua o te taumata ōhiti tuatoru. Ko ngā tatauranga o te wā, ko puta ake nei te rue te kaumā whā haora, ko hipa nei arā mo te kōwhiori me tāna noho mai ki Wainganui a tātou. Te tuatura e te iwi ki ngā tai pitupito kōrero hāki kinikina mo tēnei haora. Nō reira, koe whakatau te premier o tīnā te kāwanatanga ke heke e hoa Tāmaki Makaurau ki te hātepe tuarua o te taumata ōhiti tuatoru hei te wenerei e tū mai nei. Hei tā te premier a Jacinda Ardern. I te ahua nei, hei te rua te kau mā iwa o Noema ka whakarere a Tāmaki Makaurau i tēnei pūnaha taumata nei, ka whakawhiti atu ki te pūnaha ramatoru. Hioi, ko ngā āhuatanga hō o tēnei hātepe tuarua nei o te taumata ōhiti tuatoru, anā ka piki te rahi o ngā tāngata e ahei ana ki te hui ki waho atu i tētahi whare ki te 25 tāngata, ko ia noho ki te kōrero mō ngā tangihana, mō ngā mārenatanga, mō ngā hui, mō ngā ahara nei. Hari te mea ko Tāmaki Makaurau anake e heke taumata ana o tira e heke hātepe ana me ki, anā ko muri whenua noho ki, ka heke iho ki tēnei hātepe tuarua nei, hei te paraere. Hei tā te Premier Jacinda Ardern, i āhua māmā ake te whakatau kia heke iho a Tāmaki Makaurau ki te hātepe tuarua o te taumata ohiti tuatoru. Nā runga no hoki i te taenga ake o ngā ratonga hauwara e toru ki te iwa tekau ōrau o te taupori whānui o Tāmaki e whai ana i te kano ārai tuatahi ara te pūerotanga tuatahi o te kano ārai. Nā, ko tahirau iwa tekau ngā tūroro kōwhiori hō o te 20 mā whā haora nei. Ko tahi kei te tai tokerau tokowhitu kei roto o Waikato, ko te toainga kei roto i a Tāmaki Makaurau. Waru tekau mā tahi e hōhi peratia ana i tēnei wānei nā te kino o te ngau a tēnei mate i a rātou. Ko te pakeketanga toharite o te hunga kei roto i te hōhi pera e whawhai ana ki te mate kōwhiori ko te 50 mā tahi ngā tau. Ko tahirau tekau o enei kēhi hou nei he honunga kore. Hei tā te hōhi pera o Tāmaki Makaurau i pā te mate kōwhiori ki tētahi koraua e ono tekau o ona tau i te rā horoi a i mate ia i na tahi rā. Ko te kōrero ia mō ngā Māori kua whai te kano ārai whiti tekau mā whā ōrau o tātou te Māori kua whai te pūerotanga tuatahi 50 mā whitu ōrau kua whai i ngā pūerotanga erua. Hei tā ngā mātanga hauora Māori me hoki a Tāmaki Makaurau ki te taumata ōhiti tuatoru tūturu mo te rua wiki anō. Hei tā tākuta Sue Kringle o te ropu whakakaupapa urutā, kei te noho whakarairai tonu te hunga kāre anō kia whai i te kano ārai ki te ngau a te kōwhiori teota. Me te aha, he tere ake te horapa o te mate tēnā i te kano ārai-tanga o te tangata. Ko ia te pūtake o te whakahau kia hoki ki te taumata ōhiti tuatoru tūturu. Hei tā te tāhuhu rangapū o te marae o Papakura, a Tony Kake, ahakoa te ki taurangi a te premier, ka tukuna e ia te hunga o Tāmaki kia haerere haere a te wā o te kirimete, i mua i te whakatutukihanga o tērā haitāna me tino piki te ōrautanga o ngā Māori kua whai i te kano ārai. Ko te hokianga tētahi rohe, kei raro e putu ana i te tokuiti o rātou, kua whai i te kano ārai. Kua tai atu ngā kaimahi o te whānau o Waipareira ki tērā takiwā o tira ki Manga Muka hoki, ki te āwhina i ngā ratonga hauwara o reira ki te kōkiri i te kano ārai. Hei tā ngā wai Tucson, kuia o Manga Muka, i rītāia ia i ngā tau tatanei, engari kua hoki ia ki te mahi. Nā te mea he toru toru noiho ngā kaimahi o te ratonga hauwara ki te whakatutuki i ngā mahi nui nei. Nā, kua tukuna he reta ki te hunga e noho whakatau te ute ana ki te whanga o Taikuru arā ki Shelley Bay i te whanganui ātara, arā kia wehe atu rātou i taua wāhi i roto i ngā rā e whitu. Kua kotahi tau te ropu mau whenua e noho whakatumatuma ana ki Taikuru, kia kaua e tahi whare e 500 miliona tāra te uara e whakatūria ki taua whenua rā. Hoi no rei te iwi, koera ngā tai pitupito kōrero o te haora e whai ake nei ko ngā hā kinikina.
Get your daily dose of Māori news and information. Pāki Waha, weekday mornings from 7 on Radio Waitea.
E tū whānau, the movement of positive change against violence. It's time to take responsibility and action in our communities to support whānau to thrive. Go to etuwhanau.org or like us on Facebook. E tū whānau, te mana kaha o te whānau.
Hei tanga mātanga futupōro e tika ana kia māharahara te kapa mamakuara te kapa futupōro wāhine o Aotearoa. Whai muri iho i te hau kerekere tanga a Ingarangi i a rātou i te wiki nei 5.6 ki te 10.5. Koe nei te whakamātoutou tuarua i Wainganui e nei whenua e rua nei i te rua wiki nei a i te whakamātoutou tuatahi i toa a Ingarangi a 4.3 ki te 10.2. Iaia nei kua toa a Ingarangi i roto i ngā whakamātoutou 10.6 kara pipiti, ko rātou hoki te kapa namatahi o te ao, me te mōhio iho a te rātou ka tū te whakataetai ipu futupōro o te ao ki konei ki Aotearoa nei, me te ha he nui te ao puta i te nei wā kei Wainganui i te kapa mamaku me te kapa o Ingarangi. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te mānga.